ipo masoja vanyoweka.
Zayjams.com.
Nuka wana vamuna vanu bafika bonana. Nishi vanyoweka. Ngati vanari na girlfriend anyowela kumosi. Kulipati vari na moto kabaselusa.
Wende koroko, amutala lipa nyumba. Wende koroko, amutala lipa nyumba. Masiku wana iwe, twende koroko, amutala lipa nyumba. Twende koroko, amutala lipa nyumba. Azimai nisizo ni anu, azimuna kufika buzanga panyumba. Nisizo ni anu, ndawa masocha siwasika. Azimai nisizo ni anu, azimuna kufika buzanga panyumba. Vende coroco, amutala
di pa nyumba.
Vende coroco. anako na mama soja siwa seka Pepe banyoweka Balibe kuti unagero fuledi Sija taidi Yako sitebo yodia modiamu Pepe mazi anako Bakunyoweka na chuma chako Balibati niwe bosi Bakunyoweka na bachito bako Iyo ngani fusa chanda sisi Odo tuusi moseba isiba Oh my god tu mama soja Imini shiziko ya fika poika Oh my god tu mama mdi fosezi Katene bau Twende koroko Abutala lipa nyumba Twende koroko Abutala lipa nyumba Twende koroko Abutala lipa nyumba Twende koroko Abutala lipa nyumba
Dine Tupaki wa Zambia Muchizungu Dine Clifford Makaveri Muchinyanja Dine Jenlo Kanene
ZayJams.com
Niku Kongala Mulo Moga G-Sans Katambalala Kuku Check it this out Hapa na ziwa udazi muna watambako Boza niyo ipa kumahule kwembe chayumako mwe Azimai diye batile la manyumba Mene vasi muna Boza ibala family planning Kati mwana akale mongono Ndawa kusila kwa hivivose